Yeah. Siri. Hip hop brother. Kapuku Digital. Yeah. Aaron Static. What's up? Can say ya.
Better music.
Hip hop.
Uba Dance to Beethoven.
Yeah, mpe chakula anayesikia njaa, mpe maji anayesikia kiu, mpe shati aliyekosa shati, mpe kiatu anayetembea peku, mpe matumaini aliyekata tamaa, mpe furaha aliyejaa majonzi, mpe elimu aliyejaa ujinga, mpe upendo aliyejaa chuki, mpe Mungu aliyejaa ushetani, mpe neno aliyejaa pepo, mpe hip hop aliyejaa bongo flavor, mpe nguvu aliyejaa udhaifu, mpe mkono aliyetumbukia shimoni, mpe ujasiri aliyejaa uoga, mpe koti anayesikia baridi, mpe mwamvuli anayeloa mvua. Mpe mkono aliyedondoka chini, mpe hekima aliyekosa hekima, mpe busara aliyekosa busara, mpe msamaha aliyetubu sana. Yule aliye dhaifu mkaribisheni, yule aliyeshiba asimdharau mwenye njaa, na yule mwenye njaa asimdharau aliyeshiba. Hakuna upendeleo mbele za Mungu, wote tutahukumiwa kwa sheria sawa. Tukaribishane sisi kwa sisi kama yeye alivyotukaribisha kwenye ufalme wake. Msihukumu mtu nanyi hamtahukumiwa, msimlaumu mtu nanyi hamtalaumiwa, wapeni watu viatu nanyi mtapewa, usilipe ubaya kwa ubaya, na wapendeni adui zenu, waombeeni adui zenu.